too many.
Flash.
Launching on the track.
Lo ngumlilo wonke ngowephepha futhi khona iflaga phakho umwenkeva kunebeef zanenyama ndizokojela nofiya andoyiki ndinqojela buza abahlali ngambaza kufakela nangexesha andidlali ndasigarela ndinepis njengotata omkhulu umandela mara bona abantu bam ngabalwela ndilingqina inyaniso ndizwemele ndinothando for abantu andinahate buya ndiqhela ndihambi nawe nditshintsha indlela andingowamntu ngokapawo susidalela ngumadiba ndifumaneke ATM that's why I'm at vele ndigcwalisa lebhek ndiliqhawe ngoku inkeva ikwimep andigcwali ngayo noba ngubani uze ngehate andenzi nje ndiyityani enecebo ndikhumkani njengotata udala indyeba qale ndina-leve nophusha itheshwa vuka ndiye estratweni into esigarele kwalijona ndiphele imandla ndiyahlasela kwinto yonke endiyenzayo ndizimisele kwabantwana bakhulayo ndivusa ithenda ndiliqhawa ungacingi ndiyaxhomela uba loo ndiya kuofenda uyandixolela inyaniso noba kuthiwani ndizemele lapha erhawutini ndiyaphanda ndizamele ndiyagodola ndine-ashe esemqaleni ndiyakhruza ndithe quko yamileyi ncibihude ebhale geng gxiziweyi kanti xa unyamezele kuba nje kukhiweye efuna ndifake ekhwapheni ndexelela ndisorted ngemami igame yathe mandi noba singadlala igame andiyagxiza kanti nyani njeni ifame sendaxa kwandothukile ndibona iflames nentune back to back tshintsha igame ndiyagodola ndine-ice esemqaleni ndiyakhruza ndithe quko yamileyi ndiyagodola ndine-ice esemqaleni ndiyakhruza ndithe quko yamileyi khule ndiphusha itheshe khule inzima imeko kule ndinembeko yeah. I'm not gonna change my incame fame ndiyitwana yasenkefa yeah. I keep it real my G phakamisa isixeko ngothi kade zik mayibaleki intlupheko yeah.